dajimsafi.com.
Sulitaka chama, mika kupa popcorn. Ulipotaka mwili ni mika kweka moyoni. Na ulipotaka nyama, mika kupa balkon. Ulipotaka vya ulimi, mika zama disikioni. Oh baby, na kufundisha makopa. Na kama kukupenda, mimisha zama dimwini. Yani baby, na kupa mkoti Geita. Na kama kukupenda, mimisha zama dimwini. Nisha data kwako, oh, baby. Yangu wakili unaivuruka, honey. Basi unipeni kupe, ratere. Hadi useni tuvuke ratere, yani ratere, ra ratere, ra Nataka tukale wapi, dina. Na shopping tufanye wapi, china. Na umbu sini kazi nati, ta china. We maya oh baby, na kufundisha makopa. Na kama kukupenda, mimisha zama dimwini. Yani baby, na kupa mkoti Geita. Na kama kukupenda, mimisha zama dimwini. Nisha data kwako, oh baby. Yangu wakili unaivuruka, honey. Basi unipeni kupe, ratere. Hadi uzeni tuvuke, ratere.